odo jogol mabrabe amen sinuji fuf e famu mudu to gundam li lam tumbutu sabuji de holliti kumni do fina tawa keita Kalil yo watangul hakillo sunugul endam hakunde inira do e biddo
de buragal haya
yidum alad amen non edun lato sababu rendu debbo hersal yogaji pat israa mun je ko tanni so wattu jibingol kabaru ci kewdi ko wela ka yede an wawi wadde
bi am gunak
e hakillo salmato idrissa dunke fina tawa goddo gondo gaw balli chapande nay tu sarabe caggal beynugul yo fina tawa to gawtu fanda mudun yalla inira do o na fofta hewta dun caldi mudun caggal ko beyni ko e do faba inni ko
ayir hunde nanka
do andi sini debbo jibini an heba tidallaji kewdi ono tampiri caldi wattu mo watta to sarabe makko wadan fo hewde caldi makko fadde makko fitare wartude
yagina shagiha
lisahal e baleri fuf rawbe na jukiti hinade o do fina tawa yo horon kanko hule matu jaguraga jodi do kay holti wide hedari to inna mudun caggal beynugul sultinimo nafimo dun sanne
ne beta mbafe
sini rew yogabe gari jibininde jantu inera mubben ngado balde chapande nay hidum golle lobbo latto sabab fa inera kes o famu ko heewi andadu hono jogorto bingel mun keccengel
beda do de do gede na godi dun nafoje godde e wi kanko dun ke finatwa mukwati o mi hala totingol beengu e wi madam kuati o do wattu fofre caggal beenugol to sarabe latto sababu beenido o wasa am de redu don e don
har fo e go do tikandi
rebe yogabe sinen jibini le on wattu yoga an wa hebuda hamila ko yaawi kasen fu buri stay demmon woni arande joomun e bamgol redu dun sabi de le alaade meden wada joomun ya wada balde chapande nay yeso inamun ha wado jom suudu mun
retrouver sa forme
ko fufun mi jo worbe de o do jogolo yogabe ne jaban idun wobbe kay hulti nafa fu wala o do jogolo o yoroni be do worbe mimbe hala mudu le ger mabbe to gawtu
mimi yahi nafa e mudun yagol debbo suudu mumen caggal beynugol mum ngodinan tan debbo o jom suudu mum e sukabe mum de mile hakila nafa fu wala e mudun mimi mile jom an wayade wado badde chapande nay suudu mumen basi fu wala hen non du yodum alaade hewbe non
kedo se beaucoup habitué
e wi yogabe jogala o na wada hello e alhaali koreji e wattu mudun e wi o do mawdo galle gol do hotugol inirado o haa jaddare sababu sukabe en jeewe sanne
wodin sanke ke bobe
wattu fu ne debbo jibini sini yeyto sarabe mudun joomun yoppan sukabe mudun sukabe tan keddoto suudu e tidallaji wayan hono be faabe ni
andi tan wiide o do fi finata o wakat jun o na wondi majjudde sersede no hultiri bibelidi mali hewbe e bi yo sabi zaman meden joni e kanyo dun na sifa ngurdam amondirbe njaltobe le galleji mawdi jodade nokku goddo